www.najimsafi.com.
Baby, ina gani ni kuita lingine, mbona kama sijielewi, siku hizi sitamani kwingine. Baby, menifuza mapenzi nimewiva, kweli wewe fundi, kweli wewe fundi, fundi. Chachandu, chachandu, ukoko matando, naona vyote sawa. Iwe tamu na chungu, wacha kuwa langu, kamgonjwa na dawa. Usijali lila ifu langu, amepanga Mungu, litakazawa. Bebe wewe mtasha wangu, roo ya kizungu, unagabaya hii. Unanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, baby, yeah. Unanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, baby. Gubu alina nafasi, darling, tukikosa tunatubu, tudumishe amani tawale. Oh baby, kipeleke peleke unavyotaka. Oh my sweetie, kuwa nawe nimezipata baraka. Chachandu, chachandu, ukoko matando, naona vyote sawa. Iwe tamu na chungu, wacha kuwa langu, kamgonjwa na dawa. Usijali lila ifu langu, amepanga Mungu, litakazawa. Bebe wewe mtasha wangu, roo ya kizungu, unagabaya hii. Unanimali, unanimaliza, nanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, baby, yeah. Unanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, baby, yeah. Oh, baby, ilipenzi la kombo na moto, 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 baby. Ilipenzi la kombo na fire, moto, moto, moto.